exclusive from ZambiaMusicSite.com.
Ooh, what a vibe! Cinemax touch.
Dinner, Kumbu Imuna, they mix in the building. Gang Zombali, Palu de Zidide, they are the local Kuma. Pushing an in Iam Bakutala, Poma Venzoluma Tecumala, Olympiki Lotosa Ponamanta, Pacamulungu Wanga Ayanka, Lelo Sizoni Yanga Yafika, Katiketi Kangana Nekapita, Lelo Sizoni Yanga Yafika, Katiketi Kangana Nekapita, oh, Sigula Lelondi Kuma, oh, yeah, Dea Lelo Kulikuma. Ndi utikite za utimba timba za uvulida malaya yeah. Nipa weekend lelo za utimba timba hey. Za utimba timba za uvulida malaya hey. Za utimba timba mpaka nikunyuke na ovinyo hey. Za utimba timba siku la lelo ndi weekend hey. Za utimba timba.
Let's do this. Umoyo ni okosa monga jini. Elo futi uli short monga mini. Bululu neo ni kubiselini. Teka pita moseo ukafunse na mkwini. Kuona vamushe ni kutulo tikagona. Sivenzo one kamonga chigololo chachona. Mwatitizaka mangako nyumba kuboma. Kapena mulungu madozi yatu wanakoma. Monga boza titandi za kovena. Sukulu tinasiri za tipunzi za kovena. Let me celebrate na choka mulova. Family ipempera na kusangala la over. Aniona na menso ya chifundo bali. Si hapa ni fola, nipenda kwa mazari. Na kula TV, madamu watamba mbali. Tirimbira na remote na tuwana pambali. So
siku la lelo ndikumwa. Oh yeah. Yeah lelo kulikumwa. Ndi utikite za utimba timba za uvulida malaya yeah. Nipa weekend lelo za utimba timba hey. Za utimba timba za uvulida malaya hey. Za utimba timba mpaka nikunyuke na ovinyo hey. Za utimba timba siku la lelo ndi weekend.
Let's do this.
Za utimba timba
yeah.
Yeah.
Boy wachikumbuka chigelo musukuru. Tija chamu povu ena chimbuyo chikuru. Kenze muzambezi luangwa hostel. Chomeka meka so chenzo konda magospel hey. Chanivutisa chimwa iche 3 years. Kunika na kunisi ya mumati years. Chavomela na chifaka na pamenu. Na chimwela na wine so nipe mpako venue. Boy benzevana ni manga treason. Pano uniona na choka ku prison. Kujele ni kumanda let me celebrate. Nifake kwa pempelo ya seguke mageti. Nemuine ni kumwa badwiser. Wayambo kamba kambo funo nkala advisor. Nipase advice pari vina noti mowa. Suiziwa na mseche na kazula boa nileke.
Siku la lelo ndikumwa. Oh yeah. Yeah lelo kulikumwa. Ndi utikite za utimba timba za uvulida malaya yeah. Nipa weekend lelo za utimba timba hey. Za utimba timba za uvulila malaya hey. Za utimba timba mpaka nikunyuke na ovinyo hey. Za utimba timba siku la lelo ndi weekend hey.
Za utimba timba
yeah.
Straight Outta from ZambiaMusicSite.com.